Matatizo ba weka pending, sawa unapogaba weka bendi. Disco ba mababa di weekendi, tukikosa raba tunatinga raba bendi. Popo wamesha waka kinyama, na watoto wamesha data. Na wanakoni wa moto wanavyonata kinyama. Mana mchuzo moto ndo unamata kwa nyama. Jasho mbona jingi wanangu, kama katiringi weka basi mkono juu. Mikeka ya wahindi wanangu, kwetu vigodoro tunakesha macho juu.
Nyanyo wa glass, gonga cheers, wambio wana, tumevamia. Sit back, mana naingie na isio distract. Sikize na kwambia, kama umependa weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jose.
Yeah, yeah.
Watoto na watu machozi.
Ukikuta door limefungwa open, ndani tumelewa. Ruga yetu moja kiingereza broken. Slow kama moka kok. Ushikaji mwisho ba bro, mana unipe show top 10.
Okay, what's nature that I don't miss scoopy. Watch your hate mana masha ya mafupi. Bad man was the road na my groupie. Yeah, yeah, groupie. Woo. Yeah, yeah, groupie.
Popo wamesha waka kinyama, na watoto wamesha data. Na wanakoni wa moto wanavyonata kinyama. Mana mchuzo moto ndo unamata kwa nyama. Jasho mbona jingi wanangu, kama katiringi weka basi mkono juu. Mikeka ya wahindi wanangu, kwetu vigodoro tunakesha macho juu.
Nyanyo wa glass, gonga cheers, wambio wana, tumevamia. Sit back, mana naingia na isio distract. Sikize na kwambia, kama umependa weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jose.
Yeah, yeah.
Watoto na watu machozi.
Yeah, yeah.
More time, more beats, more flow, more dough. Shout out kwa wanangu Kenyama na Kino.
It's a female king, yo. You already know kwenye chati nimo ye chino kujino.
Nyanyo wa glass, gonga cheers, wambio wana, tumevamia. Sit back, mana naingia na isio distract. Sikize na kwambia, kama umependa weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jose.
Yeah, yeah.
Watoto na watu wa machozi.
Yeah, yeah.
Over the game.